wapi bochi wewe mother?
Usiniache.
Mimi nisiachwe. Kwani watu wanaelekea wapi?
Kuna offer. Offer moto.
Beba. Hebu ni show. Kwani kuna nini jamani?
Super. Tunachangamkia smartphone kali ya Neon Ray Pro kwa shilingi 5,999 tu, na kuambia roundi. Hii mwezi lazima tuchia grand buy.
Hiyo form ni fiti lakini mfuko manze ndio shida.
Madam acha kulialia. Sikiza, wacha nikujenge. Ukiwa na 3,000 bonga points utaongeza tu 4,499 tu na upate Neon Ray Pro smartphone. Changa bonga points haraka haraka msupa. Cheki changamka, ingia tushie bana, tusiachwe. Beba, tuende nayo.
Habari ndio hiyo sasa. Chagua Neon Ray Pro, simu ya kuchapa photo moto na kamera ya 5 megapixels. Simu ya kufanya biz kwa urahisi iliyo na battery ya kudumu, screen kubwa ya kujiburudisha na videos na 4G internet. Neon Ray Pro inapatikana kwenye Safaricom shops na Safaricom dealers kote nchini au masoko.com kwa pesa taslimu ya shilingi 5,999 au kwa shilingi 4,499 plus 3,000 bonga points. Safaricom, for you.